is a touch.
Ah, yeah, yeah. Watasema wanini, mala wakazi gani, wazana thamani, tushapita toka zamani. Maneno mengi mengi, yaloja wa uzushi, watakuita makapi, ni kuchoki, wa enjoy. Choko choko, maneno ya siyokuwa na kikomo, hata waseme, na kula makombo saa, ulikula matoto, kabla ija wasala chani jilambe, umie roo, tuwashone, midomo kwa kamba, sibanduki, nishasema na wambia jama, kisa utikina anda kiongea na lala, likuwa kuluti, sasa kama ndazo levenu tena, kwenu zamani kwangu mpya yani chomi mnayosema. Wanaona kele, achali wachomi, uwe katengebe, zao kele, tuwachezeshe, wenye wivu wa jinyome, mimi nawe baby, baka vigele gele. Waseme nini, maneno ya chini chini,
tosha
nasa kama guni, wala,
wakidoko
wadoko,
utaka
tuwalibia,
inisati
ya nananga, wala. Mnajichosha bule, siniokoe ati ninifu, lipo zama sinata wenge, sipate tabu wa nche kavu, nimependa mwenyewe. Ona na bembea,
kazi
la jongea,
kazi
dipepea, tunachana mawingu, najidekea, aniwezea,
na
emba kandoa, tulekia popa muu. Mapenzi upofu, kwa kemisio. Tengebe, zao, kele, tuwachezeshe, wenye wivu wa jinyoke, mimi nawe baby, baka vigele gele, wala,
ata
waseme nini,
sikuchoki,
maneno ya chini chini,
sikuchoki,
tosha nasa kama guni,
sikuchoki,
wala,
sikuchoki,
wakidoko wadoko,
sikuchoki,
utaka tuwalibia,
sikuchoki,
inisati ya nananga,
sikuchoki,
wala, sikuchoki.